It's Jaja on the beat.
You know me. You did a Billy Yuke.
Nineflavor.com.
Team Remy, let's. Aweke Avesha. Unfakuno Iwe. Manager, big man, boss, Mariche. Kafin to Manchiba. Never tease OS. I know you know me. Nalaba Bika Munchiba after performing. Kusonga na Afrika ufile wa imba before me. Result if Mamu think of your stats to me. Kuwa Isaisha, Koku, you believe Shabati to Kwanshenga to unblock Pirikisha. Kare namba mkemuna turuku shebo nari nabo bari nenu kaparomba kupisha. Naliamba kuimu inafya pabengi watu shetira. Mwari tupata tuwa disiva nangu mtu seke. Inekuna bangaba java ntuwewa mutina. Nabale sabani mpara kale tati mfwa mupina. Takuri la panga la pafinku ndela papa. Atini la panga na la pale tampoku papa. Gaba tule tero pole tiifo kumukapa. Tatika la pamotu shive fya na konga. Eka mipele kwa tivaizi yo kuisenda peso note. Kwecho kuchete kila kamu ntupano charo. Kwe biliva modern donza na masoko. Kuhaba bossi na iwe nangu wegaba kamushi. Hawa kariba karimu ipananya na makura. Yashira kura patai pita bakembura. Nebo tizo esi na nemu ndairumbura. Shifira pokura befili mbandesi kumbura. Tukumve silent movement tetu wishive. Nga watupira competition ishu waba mutive. Nimpange ifpapo wozi bale papapapa. Nga nafika mara panishi kwa mba kutakataka. Leza wanzi mukuru takoba kunchilinga. Nyaba foyo kunchilinga. Nyaba nishiva firutanya. Wapange ya uyo wapange ya muringa. Nyamu file mwishiva sinaba nanko iti. Fingi na kwa tefya kura ndata fiaka pepo. Watininga parongwa po watininga tepo. Gachari labora liloku tichi weke shepo. Futinga chapo wambina wati chochili shepo. Mchara tuikala momo afuroru fiengo. Bengini bashonongo vaburisha fia masengo. Inoni taipi yata batitando. Ushemwe batu posele milanga mutitendo. We go go forward start weke lapo kunuma. Focus kuma wexi shirole shoko na fuma. Ono pacharo na isaine nilese wantuma. Nari wako sirias ukasanga pushi nisuma. Ganzi karurushu kanta njira kuli teki nonga dashira kutusharikisha mtara tepano. Kogula na juju twa sanga febari pampamo. Isentwendele pamo bakai tube chapamo. Tuleba kontrolo langa taba kontoloka. Tulima last left vota kwa wano kutoloka. Kabeza na mazeto kuna mburi pamboloka. Kai kusalapu kamunele kwa kupoleta. Nari beshi webo nava navo mwimo na vinava. Shate mokula ndalanda bati shesha no kulava. Tapo chomo kuliba nabo taba pampamo. Yari lalila kumanika na sari utambo. Kufina pati umapaku panga kakora ponga. Na ukwata tuampa nefionch kakora ponga. Jeje bafili mbayali shibi kwa tonya ponga. Chari lachile kachileta bafumia ponga. Gana fumapa kuya pita pona pari emilets. Gani waeta peta chala mune waisa let. Ile shirabu pubwa tatu chita tora let. Gawati mwona tuwa pone na peta yu saluti. Ukuli kumpelo kona fikapa. Twalise kone fiesu fweka ifo tatukopa. Tafurise kwa tukufile kafya ukufimba. Niziki ni talanti tatule kwa kutimba. Abot bata waka pata paka punya tanga kasala puka ni shisha na rirunda. Inebo tizo esta ino ino minao. Nenda lenga opone taisala tuwo. Nabana kente ndwa nababuloru se. Zonga jashiri ama kofipa kusofilo kose. Kepi neshe nyu kuna konkili. Nganzi na imwe ni shine fya kutina takuri. Tati nika eopika kanando. Nika megaba fikara tetu chute ando. Hanluli piusi the mana kingdom. Kukonga nyapo fisa poti mwati pampamu. Nika drena kumona paka lengwa. Chaman ite na muli china usangwa. Liu jena soso kwa teko mune waru kwa isokso. Ila tite kosmas pafirimba. Kashiripa number one two ni pafirimba. Nasangono mkamba oro tire nasanyu. Mokchin papota na kumona kasanyu. Ila kafu beti
J-Sniper
American Jerika Sintin nereba murundu.
Tuta chims
Ela topi panoteki.
Wainika we munika.
Nika na ila.
Ela super savage.
Kateo
Team ya millet.
Frank Lufula Nika tupa.
Ela tipure.
Bongo man
Selo melo na shauri. Lolo boy.
Biggie man papa chichi paboda. Chombo kare adila mpule fio ponda. Hawa kuchpani step yu wana milola. Nona bako bazale mwewa pepe kechola. Kansi kumutwe kuyamo na bo deo ji. Sate 5-10 ping na kumona my G. TMT se toka boxele laka. Biggie wa mtakanya software mwari kaka. Ila busa na biscuits kare wangu. Umuchin skuli mwemwe bene bafyonse. Ama de macho na bacharu.
Yeah! Unloaded Taliban Rich Rocks. What you want to? Nigaru Tok Tok.
Awe Tabesha Don Gaddafi Pakalushi Makale
Nine Flavor.
Havana UST. And I love you, I know.
Yeah, what is OST?
Ela, bakamba bajojo bakamba. Bakamba ni manu alishe chibakamba. Jeje, bigge. Wow, yo.